studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde. Ona heedi be studio tamani o da sa e saki ko modo Ousmane Dicko halanta on kabaruji goddi gondi do di ila maison de la presse Bamako nenno yo Mamadi Keita wonen to boggi jande to. Jukkaje Conseil de sécurité sans des Nations Unies pertinade Mali de bedenama a ida wattu o kabaru andinama wattu mo kadmi ande ONU darani be Mali be Martine Kumpa tongan mu ende e wi honje tobe yogabe non hono gondidi go jukkaje pertinade fali be jengi go golle kawrangal ana wawi nabbede kabaru de jerende yeso gena yo le noga enen watanabe wato president Chaltike jaabuji di andini di yurkuuji keewi hen nenno be andini anne mabbe fewde e o do kabaru to ko mango regi ngo beete hande an songo godu sammini cuudi fa nayon keddike hen goto du barmi do di ngani sambe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani. Conseil de sécurité sans des Nations Unies beedi hono a ede wattu mudun hitande hurnde kabaruji jikkoje pewtinade e Mali nanda nyande aral barnde sappenjo wonbe le conseil de sécurité be ka fu kawri e do mudun yontere tiagal ko kadimi ONU andini tongan mu e do Mali ko tongande nenon holliti horabe yogabe gubbe bande kabarde de se cinnini kawral de rengal du juudum en anamuli e do hono masibaji kewdi terroriste e trafikaku kabarde fawarde e drogu fu keddan morway gal fa beedro den fam
dum bamama lewru septembre hitane 2017 lamu mali o kanyum yamiri dum yalla gidale na gade fewde e gube de fur kalandar tudo fa folo e kaldal e kawral cinninangal le lewru meh kanyum juin hitane 2015 le leedi mali ndi gallure bamako fu gidali di gatte fewde e mudum jukkoje dubamete fewde o neddo de do jukkoje woni hadde dum yade so tawaman jogi kalisi teddude le bankeji di do dido kalisi jibi le ton tiagal mudum gube fuude jaba e rewde no yitenge han ngifred le sa halleedi meedi ndi na gabbe bonandaji fewde e ministre kanyum armi Mali o fa yotto yimbele walobe kabar nedda ko lisa halleedi meedi ndi fu jukkoyde ngatte fewde mudun de do jukkojan gonde wadde wakande tongande fedde oni holliti wid yoge cinnibe kaldale kawrangal koyde mudden jamale golleji nyiddudi wadde trafic de roguji kanye jagirade to robe fa yotto yo jabbinde yimbele njohobele chunchunka no dido golleji ngori kanko jokko ambassadeur leedi France ndi to Nations Unies o holliti wid fijongo timmi so boytam be jarata nyaloma hande no
honjotobe yogabe ka jaadiri do donnugol jukkaje de do falibe e yengi go golle kawral de rengal ana wawi du yafinde dabare de erende nan e wi mabbe faadum heba latade ka jaati anne wallobe adnobe an haani billude hono jibibe golle terroriste kanyi e trafika ko dorogu kanko professeur Mamadou Samako o jangino sariya le heedi le universite Bamako to wonko sefede Oumar Waygalo kedo dembe
ido wayla tan sabaw fa kaldal e kawrangal yaare yeso ngal hebano ngal tabire ka fati jiggiten wiide ngal do kaldal e kawral yudum baji bina dum le gede tati cinnyinde de don sema plateforme kany e lamu Mali o be furbe kollitino wiide ngal do kaldal kasayno sabide homo fu kollitino wiide himmeji mudum fu kuntenaka le hen hore yoga e jukkoje de idum nayiri haddebe yaade do be jidi kanye e bilde jawlele mabbe le bankeji di sotama be jiggito jawlele teddude mi mili dum way wadde fa golleji di fu jara yeso ka fa dum yara yeso wajibi sina pelle pabutode mali de du kolla anniya mudum en lobbo se be kolli anniya mabbe lobbo be jowto kala neddo fu ndardo fa falo no kaldal e kawrangal worri be jowto yalla hono jomu han nangirede watte e jungo jukkoje du ngade fewde e mudum no watta so kaldal e kawrangal yara yeso le leedi mali ndi
kala ko jiddon famitaade poode faydo bembe amen ande Facebook na Twitter ron bawdu noddude numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon hono wayde jabande jaabuji woto president 2018 di an heddi e wonde kenya jeenaawo le noga ene dartanobe lambe ciudali fe salanagol hono jaabuji di do andinde yurkuuji kewdi du ngadi be kollitan suudu sariya kursi duni kursi pren fa salano joingol president kawdo o e do salli o nan joingol ana sarta nyande 9 lewru septembre warondu keddana Mamadou Samaseku fa fambe do
ana e dental candidat ingénieur be Soumaila Cissé horojo pelle hirdube lamu kanko dun ibeka cakti wadde da undiral general kiddo Moussa Cinco Coulibaly madun ministre en hibbe ibeka hono Mohamed Ali Bathily Muntaga Tall Sogel Kokola Mayga e Draban Dambeli e le communiqué o be kolti kasim wide be jab heɓanta fe jabuji caktiɗi ɗi cour constitutionnel holliti bangal cilɗi ɗi wuteji joɗingol président leydi ndi ɓeɓami anña hinnade imadaraji mabɓe ɗi ɓe puɗɗi noon fodde wuteji ɗi e juktitari ɗi fay caggal wuteji noga jeena lewru juillet ɗi candidat en ɓe kulliti pellital mum en haywude sanne golleji gouvernement gonɗo toon o fadde ñande nayyi lewru septembre ndu ɓe kulliti wiide wadde wultago hertago bangal saria fewde e yimɓele yoga cour constitutionnel luttuɓe saria ɗiɗo wultagoji ɗi waɗi e wattu mo yimɓele jon e kaɓorɗe ɓe andaka hoɓe noon na gondi nangude pabatoɓe en yoga candidat Soumaila Cissé eɓe kayfa ɓamude anña yettinde leydi ndi ti ellaji dental candidat en jeenoɓe kulliti wiide ɗum ɗo yo cuutali ɗi laamukoɓe gondi wadde maaja e leydi deƴƴere fewde ɗiɗo cuutali ɗi na dawra ñande asoere goho lewru septembre
suudu saami an songo fa waɗi mayɓe nayon e barmuɗo goto le toɓoji mawɗi degui ɗi beete hande leygal luro nde ñalaɗe ƴaɓɓirɗe ɗe noon toɓoji ɗi mawnino fa sanne leygal luro nde fa jono waddanino laatogol hono bonandaji mawɗi ɗu fewde e kabar muɗum maire an songo noon wullitike waɗi noddago ɗu fewde e laamiɓe kañum e ONG ngaji ɗi ɓe fo yalla ananoto commune o keɗɗana Mamadou Samba Seck fa famu ɓeyɗo.
Ah, la situation est critique.
Kabar muɗum na tiiɗi sanne saabi jam kammuji ɗi daraki tafum hewti ɓuɓɓolla na cuuɗi ɗi fof soni kammo jokki toɓɓuɗe ɗi fof ɗi caama nder kala leydi heeƴa hortago hani fiyede yalla so hono ɗiɗo bonandaji gaɗi tan ɗon e ɗon faaba waɗe fewde yimɓe leɓe bonandaji jutti e mumɓe noddago gaɗanmi yo fewde minen ɗo koye amen tafum caggal ɗum ɗo waɗan ɗu fewde ɓiɓe an songo gomɓe caggal leydi yoɓe tinno wattande hakkillo sakiraɓe mabɓe noddago amgo yo fawde ɗum e laamukoɓe leydi Mali ka fadde laamukoɓeɓe tande hoore dabareji ɗiɓe piyata ɗi minen darda yimɓele jon e anña lubbuɓeɓe ɓe tinno wattande min hakkillo saabi bonandaji ɗi na mawni sanne ɗum yahata caggal almusaɗɗaji
kewɗi
laawi boma ko ɗiɗu laatima nokkuji ɗo mobilaji darnete batte mono fuu ɗo wokki ɗum darnata mobile muɗum nanno yo ɗum kabaru mo hooreɓe commune o konni ley saria ka ɗum e wonde noon darnude mobile mum ɗo wokki ɗum fuu ana heddi e wonde torroji du hono yawara keɗɗana Oumar Waygal e Mamadou Samba Seck.
Hewɓe dorbotoɓe mobilaji kañum en gooni dartoɓe nokku ɗo saria haaɗi dare ɗum wawi latade sababu kasaraji ɗi ɗati ɗi ɓeɗo yimɓele ɓe mbiyaɓe andi oɗo golle jatikaɓe ngala fuu ɗoɓe daro keɗe goto e mabɓe ko sifi dow hen
le sabo c'est un instrument
guel jandel lolirguel sabo woni guel min nawtorto sukkude kala mobilaji ɗi daraki no haniri nden jomum yettiraka fe yoɓoyde ko jukkirako yo hakkude ujunere e ujunaji tati temedde ɗiɗi kalisi sefa ujunere yo wattumo mobile jomum waɗi hakke lere ndenno so yawti ɗum kala lere kalis o sowete nde
ɗiɗi
golɗo sariyawol ɓamama le sappo e jetti lewru mai hitande 1992 suudu mairie wonduɗo bomako ɗo ɓami ɗum ɓe kaalino jamare nde hani darnirde mobilaji muɗum en ndi keɗemo kanko noddirteɗo Adama Koulibaly yo commissaire ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
ñande foof oɗo golle min gondi fay wakkati joni ɗo mi seno mobile mo wondi darade ɗo hana darade ko littini on tan yiddugol saria o kay yo ñande foof noon ɗum laati
fedde humnide kabaru ha wanduji ɗo bomako ɗo ɓe mbiyaɓe gondi e fiide dabareji ɗi fufaɓe keɓano oɗo tiɗal jogala keɗemo fa handen kanko Adama Koulibaly komo sifi dow hen
mi andi jaati ɗum wona hunde moƴƴine kam yaawi nokku fuu ɗo garami mobile am saabi ɗum gomi ɗo somi wimi darna mobile am nder parking ɓurata bonde hewti ɗum gana ɓooyo fe hakke minita juuyite gaɗanmi kamba ɗum mi dariki ɗo en
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu ko ɓadato capanɗe nayon golloɓe ley cuuɗi dogotoro communeaji cercle yoroso ana gondi ila keeña capantati lewru août 2018 e jande dow famande ñaw ɗoyru raneru battane muɗum yo andinde hono jama o no teddoto ñaw o no o anditirte fawarde eno sawrirte ndenno ndeɗo jande balɗe ɗiɗi tiline hannden du yo heeƴo nations unis daranigo haɓude ñaw ɗoyru raneru darani ɗum nde gollidin e ONG Santé Sud guese maaro kewɗe ɗu joolima batte ɓeydego ndiyam mayorane ngo heedi labzenga les commune wataguna nden e wi yimɓe heedi toon noon ndiyam naati wattumo ko awa ko du tawi huncaki les moƴƴefi ndungu o noon ndiyam naati fa sanne les maayo ngo kewan ndiyam ɗan du bonni tan hono keɓal maaro ka les commune o batte awdiji ɗi cuutaki wuro Tabrichat les commune tarkintu du heeɓi pompi ndiyam kuranange fodato o golle ONG Adiza beede nan tampiri uytude tampiri hono yimbe mum bangal hono Rafi Ndiyam ka réseau des femmes des médias du nord dun rewbe yottinobe kabaruji le saha leedi meden ngadi kenye batu jooda kale hono do deejer e kawral yimbe yo wadde fawno jaanyeli ton fu baylita tabayji e taguji mu en nenno beedo rewbe ndardi animateur e radioji di fu pammina kala ko tongi e deejer an buri chapan en joyon hawrube hen e le mabbe non ko badato chapantaton be ka fu e rewbe non do do kaddude di do kabaruji kedde hedan fa hande yowtere ma ana yeso yentawde ko warata.